locks the cheese are saying. Natafuta mkwanja kila place kila way, and this is what I do. Wanangu niaje 24/7, 7 days of the week. Natafuta mkwanja kila place bina go. Get rich or die, ndio my slogan. Looking for the paper everywhere I go. Siwezi kusimama, I'm always on the move. Wana cheki nikitafuta, wana nitazuzu. Haba na haba, uja za kibaba. Nikisha kwa soko, wana taka kunifuata. Bonified G, certified hustler. Hawa mamshi, hawawezi kunifuata. Nilikuwa low, but now I'm high class. Niki watafuta, wao wali nikimbia. Wana nitafuta, mi ni nakimbia. Nyaje nyaje boy, gotta get some paper. Nyaje nyaje girl, gotta get some paper. Nyaje nyaje say, gotta get some paper. Wana nitafuta.
Hustler, 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 hustler. Natafuta mkwanza
kila place kila way.
Natafuta mkwanza
kila place kila way.
Hustler, 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 hustler. Natafuta mkwanza
kila place kila way.
Natafuta mkwanza
kila place kila way.
Wananiita hustler, kila siku tafuta. Nasaka kila mahali tabaki na shanga. Mziki kila saa, Chris music ni bala. Wana try kubonga kuhit na bado si tunapa. Kila time ndo mina flow, kila time ndo wana bone. Achiko nayo, mini lipacha 3 years ago. Sana ni mbio mso, na speak na mada bone. Hawapiki pay hata nika speak my foolish flow. Siku toka back down, nimetoka fast show. Kazi kuhaso nafanya unakaso para. Zina ni Chris Bailey, so ni pay respect. Hustling your main game, welcome to my main set. Nasio mungi kisef, toka jan hadi steps. Don't you ever forget, tafuta utaget.
Yeah,
yeah. Don't you ever forget, tafuta utaget. Hustler, 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 hustler. Natafuta mkwanza
kila place kila way.
Natafuta mkwanza
kila place kila way.
Hustler, 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 hustler. Natafuta mkwanza
kila place kila way.
Natafuta mkwanza
kila place kila way. Nite mama yao ama baba yao, niko kwenye mtaa natinga mabao. Washi wanasema he did this and he did that. OMG, OMG, lamb fowl is how. Still down to earth, sina madarao. Fresh to death, na dress queen press. Me, myself, and I. Natembea nikisho maheta, bye bye. Walisema sita fika, now I'm so high. Why lie, I'm so fly. Wasana ntaka mtoto, na wa mama ntaka mtoto. Walioni acha, shingo warumoto. Nite China baby, soko mototoko. Nimesema baby, soko mototoko. Nyaje nyaje girl, wana nita.
Hustler, 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 hustler. Natafuta mkwanza
kila place kila way.
Natafuta mkwanza
kila place kila way.
Hustler, 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 hustler. Natafuta mkwanja
kila place kila way.
Natafuta mkwanja
kila place kila way.
Hustler, 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 hustler. Natafuta mkwanja